pe ona ta ua ia tātou talafou. O le vaia so a sa ue fa ofi ai i le pāle mene tele, se tūla fono to e teu teu o le malo tele i whainga terorisi, le Counter Terrorism Legislation Amendment Bill. Ma o le a ofi ai suinga i le matua o se tangata, e mawhai ona mōlia i lalo o nei teu teunga i le tūla fono. Le loi e sili, le Attorney General George Brandis.
Terrorists, our enemies, will become more agile in the way they seek to attack us, and we must be agile in the way we respond. Intelligence is absolutely critical. It is more important than ever. So I want to say to all Australians, if you see or become aware of something suspicious or unusual, if you know someone or believe somebody could pose a threat to the community, please call the National Security Hotline, 1-800-123-400.
Ele o le loia sili o le pāle mia Malcolm Turnbull. O lo whaaria le popole ngaunisi i le awala le nei, o le li potia o so se mea o lo māsalo salo i ei tangata. O le alii Oike Baal Patel na avea ma peresetene o le whaanapoto potonga le Muslims Australia. Na ia sa unoa, e iai le ava noa e ono li potia i anisi ne masalongo o whainga terorisi, e le whaavaea a e whaavae ona o tangata i le fale olo o lātou tuā oi, po onisi tangata, ona olo lātou tūlanga oni tangata mo se le mi.
All sorts of vendettas can be, you know, progressed to the stage where it gets reported to the authorities and targeting people that might in no way be involved in anything that could be of any danger to members of the community.
Ike Bao Patel, peita ina sa anua le pāle mia o le fuafuanga olo o yeile na unaunga le malo tele, e ao fia whaatasi uu mai whaala putupotonga, o tangata umai lea tunuu, e ao fia ai, ma tangata mosalemi. E le o mana o le paalemia ma le malo tele, ina ie yeise tasi, po o se whaala putupotonga, i fafo atu o le lio, pe tutu i fafo.
We are a big, successful, very successful, multicultural nation. The most successful multicultural nation in the world, in my judgment. But I would say that, I'm the Prime Minister. But I believe we are. I believe objectively we are. And that multicultural nation includes many Muslims. We have people from every possible faith and race and background and so forth. We have a common cause in protecting ourselves and protecting our neighbours, and that is why cooperation is very important.
Le pāre mia Malcolm Turnbull. O le ngā luenga sili o na tā ua ele manatua Ike Baal Patel, o le pui pui o whānau, mai tāla inga sese. Na ia sa unua e tatau na whaata ua ia onga le mata upule nei, ina ia pui pui le whānau, ina ia ua nei tāa ina, I tāla inga sese.
By making sure that the curriculum forces the children to be exposed to people of different backgrounds and different ideas, different values, etc., but at the same time, once they go into their teens, you know, whilst you try and target and try and stop them from being radicalized, it shouldn't be just one-off throwing, you know, 10, 15 million 1 year or one budgetary cycle, but a progressive engagement.
Le sa avea ma peresetene o le whaala putupotonga o le wha amalu o whaala putupotonga Mosalemi Ausitania nei po le Muslims Australia, Ike Baal Patel.